Sunshine.
Shelter. Sunshine.
Tell your neighbor no.
Just signal.
Yeah.
Who can you on the shufa?
Dinidinidinidarida. Makuda wano kuna kuchufa. Wano kuna kusheva. Wano kuna kutendereza. Wano kuna kusheva. Wano kuna kuchufa. Kusheva.
Sunshine.